Abrams waxay arab ku adkeysay baahida loo qabo in labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay wada shaqeeyaan si looga fogaado in lagu celiyo hakadkii ku dhawaad muddada 35 maalmood ahayd ku yimid howlihii dowladda, taasi oo shaqo la'aan dhigtay in ka badan 800,000 oo shaqaalaha federaalka ka mid a.
Federal workers a pawn for political games is a disgrace. The shutdown was a
foul to the bad uncle. Waxaan ku biiray mutadawiciin cunto u qaybinayay shaqaale federaal oo shaqadoodii ay hakad gashay. Waxay saf u galeen baakado cunno ah iyo rajo maadaama aysan toddobaadyo helin lacagtoodii. In noloshooda laga dhigo mid ciyaar siyaasadeed lagu dheelo waa ceeb. Hakadka ku yimid howlaha dowladda waxay ahayd riwaayad uu jiray madaxweynaha Maraykanka, taasi oo meesha ka saartay mabaadiidii oo aan cidnayn oo keliya dadkeenna balse sidoo kale qayimkeenna.
Making livelihoods of our federal workers a pawn America. Just a few weeks ago I joined volunteers to distribute meals to furloughed federal workers.
Abrams waxa ay ku baaqday in dib loo soo cusboonaysiiyo dadaalka lagu bixinayo cadaalad bulsho iyo mid dhaqaale oo ay wada helaan dadka Maraykanka. Abrams ayaa sidoo kaleto waxay isku hadal qaaday arrimaha soo galootida oo markii horeba horseeday in dowladda shaqooyinkeeda ay hakad galaan kadib markii madaxweynaha uu ku adkaystay in la maalgeliyo derbi uu doonayo inuu ka dhiso xuduudda Maraykanka.
We know bipartisanship could craft a 21st century immigration plan, but this administration chooses to cage children and tear families apart.
Waxaan ognahay in wada shaqaynta ay hogaamin karto qorshe socdaal oo qarniga 21-aad ah, hase yeeshee maamulkan waxa uu doortay inuu xayndaab ku ooda caruurta oo uu kala dantaalo qoysaska dadka oo si wanaagsan loola dhaqmo xuduudda macnaheeda ma aha xuduud iska furan. Madaxweyne Reagan wuu fahamsanaa tani, madaxweyne Obama wuu fahamsanaa tani, dadka Maraykanka waa ay fahamsan yihiin arrintan, dimuqraadigana waxay u taagan yihiin inay xaqiijiyaan dekadaheenna iyo xuduudaheenna. Hase yeeshee waa inaan ogolaanaa ka soo bilow beerashada, daryeelka caafimaadka iyo hindisaha ganacsi in Maraykanka ay xoojiyaan joogitaanka dadka muhaajiriinta ah ee aanay xoojin derbiyad.
But we must all embrace that from agriculture to healthcare to entrepreneurship, America is made stronger by the presence of immigrants, not walls.
Stacey Abrams ayaa dhinaca kaleeto waxa ay ka hadashay xuquuqda ay dadku u leeyihiin inay codeeyaan iyadoo uu ku boorisay dadka Maraykanka inay iska diidaan caburinta dadka isla markaasna qof kasta oo xaq u leh inuu codeeyo uu codkiisa u dhiibto isaga oo rumaysan inuu leeyahay awood uu wax ku bedelo.